1914. Who am I cabana masaba? Like and.
Listen, Badia can do Zena Angelina. Sweet. Since Twadi Bazugulu Nena Ena. Sweet. Nadi Pambile Mozale Fokumusa Nale Mulado Ze Angelina Nkakupa. Kuchamu Pamba. Badi Lich. Ukumu Pagano Geba Muofes. Sweet. Naine Tete. Badi Angelina. Angelina. Badi Uwena Baga Fau Makalumba. It's like live on a Pelani Ena. Namwa Mpuka Nishinale Kukupema. Angelina Bebe Kwa Batha Shibobes. Gabankanya Kwa Chidimbisha Fiumfwe. Nagashimi Nivifine Kaikele.
Angelina Kanyashane Onda Upaine.
Kambika kuwaya ni wewe kana temwa we mama teka nya festi mbike panshiba mama wano wapona job iliyo senda tuwa teku temwa kwati inyo kuwapuwa umulanduwa kwe wati walibarichi ukukusha teti uwa mahe atipi love ni babidi abashala boda ulafie we love filama yobako na ulafie nefi love na ibu tatutu kwati nyuyu kuna Gibson kabutu. Angelina, my Angelina, wanishi wo mutima pali iwe taupema. Juliana, my Carolina, petape muli iwe nga kwa tile mwana. Twarika kaka, semu mukasaka, ubutima niwe wa winanga na kasaka. Mukasaka, mayone yo beauty na nguwe inga kana teti nyo kukashaka. Uwa makawa ni wetaba.
Saxophone, Tom Production.